Ambia boy fizzy mtaki, your time akupe soida. Mabeo na reverse kwa mapaki, yeni calls ku reverse kila saa. Femi one their mom, their auntie, no shawama MC ni waza. Dit ni kwa mbra ni kwa ati, una time ya kulingza mangami. Staki, staki na staki, drama na nooks, unipati, staki mamut. Kama si mali, kama si ganji, niko jumanji, niko kwa woods. Nika ni tragic, pedi wa nuts, imagine, hell of a dude. Telegram chatting, hoka wangwati, broka wa dhambi, sipo wa books. Ka staki, staki, kwa nini lazima, mbono na force. Manza lipigwa stopa DM akajamka spread on toast. I guess ni shrink his ego, left him on red and had some hopes. Click ni savage, click ni wrong, he click ni, click ni, click ni.
Click ni anati, skrstero ni party. Wallahi aki, brother the Illuminati. Wapi, staki na staki, staki na staki, staki na staki. Staki na staki, staki na staki, staki na staki, staki na staki, staki na staki. Staki na staki, wapi. Stuck in a stucky, stuck in a stucky.
Man, I'm on fire. Man, I'm on fire. Man, I'm on fire.
He clicked your bobo shanty, always ganking, jobless party. I lift a foreign now laughing, kata kimongaza kama kamlesh patni. Life flow alala, view near bramba, stacking a stacky, blunt umelamba, stacking a. Attempts in the bamba, and then I got the feelings, vibe keshanga, stacking a stacky, stamina energy, kama ni mbwakni, stacking a. What's up, groups on the party, I don't correlate long mati, stacking a. Albonga reckless, mnati, a task who react zero pressure, swung in a dime, kema mamblaina, swati, walai akim, chwaka imbalina. ATM limits ni maximum, teja nambari ya partican, wako roaming up. Padre wa Vatican, goma zipop tunatambua ni pandisa. Click ya mapegan, click ya warazi. Staki na staki, interact na maduanzi. Tuko maendeva, mamradi, click ya mapeng. Ini click ya mabadi.
Hii click ni anati, skrstero ni party. Wallahi aki, brother the Illuminati. Wapi, staki na staki, staki na staki, staki na staki. Staki na staki, staki na staki, staki na staki, staki na staki, staki na staki. Staki na staki, wapi. Stuck in a stucky, stuck in a stucky.
Man, I'm on fire. Man, I'm on fire. Man, I'm on fire.
851. Go ahead and disregard the change. We got.